Tuko na waziri once again, tukio na mapen. Tunapiga sheremba kachem, ziki kem kem. Inadundisha haga za waresh, kutoka ni asubui Waziri wa mistari nkona nafsi again. Tumekuja kuchachisha manze hindio endgame. Sema lipu walipu watkona nguwai na mangem. Sema chafu wachafu wa mezani drinks na mayens. Hipati ndio party, kuja vile uko pajama party party. Nona tumapaja wengine wana panty. Na nikidisappear msiulize niko wapi. Koka na kopi chik chika kisha sip sip. Yonzapo kunita switi yako kwa dhiki. Chopa mepotana na chief whip. Bila zima simuli hadithi. Girl ni bad manners, bad bila manners. Na jena ame ni mada. Cheki haga vila na bamba. Girl ni bad manners, bad bila manners. Na jena ame ni mada. Cheki haga vila na bamba. Ameriri maririri nikana washo haga jawezika kwa kiti. Sherehe non-stop ijecheza muziki. Ni wawili kwa wawili wewe na mimi. Do you feel me? Girl, do you feel me? Do you feel me? Ama nimi napaga wakili.
Anafanya nambati natokia mamzizi. Naingia kaba ururo medonga mkiki. Anapenda chali mnastimi napenda dem freaky. Andakata siya waziri tutalala kempinski.
Kawezi zima simu basi eke plain mode. Kila mtu on toes kahoka na kanjoto. Wakanyagana chali moja demo tatu 4x4. Kesha kenda na nikumbusha kwa naitwa Karol. Girl ni bad manners, bad bila manners. Na chena ame ni mada. Cheki haga vila na bamba. I'm gonna